radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ndagiharira hanini umwana w'umukobwa wari umaze imyaka 30 atandukanye n'ababyeyi be, Anita Uwamahoro akomoka mu cyahoze ari komine Cyumba mu cyahoze ari prefecture ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Uwo mwana yari mu nkambi ya Nyacyunga yarimo abavanywe mu byabo n'intambara aza kuhava ajya ikabuga, naho yavuye ajyanwa mu Bufaransa n'uwavugaga ko amutabaye. Mu myaka ya mbere uwamujyanye yandikiranaga na se w'umwana akamuha amakuru, nyuma y'imyaka mike arabihagarika. Papa w'umwana nyakwigendera Sebastian Bitanujire yitabye Imana mu mwaka wa 2003 ataza amakuru y'umukobwa we, ariko yarazi ko ari mu Bufaransa. Mu mwaka wa 2010 niho musaza we Jean Claude Habumugisha bita muganga yiyemeje gutangira kumushakisha. Abagombaga kumuha amakuru ntibayamuha. Nyuma y'imyaka 12 ashakisha aza mu kiganiro agasaro kaburaga. Kuva abitubwiye twashakishije mu gihe cy'amasaha 72, ni ukuvuga iminsi 3 gusa, tubona uwo mwana w'umukobwa wari umaze imyaka 30 agiye mu mahanga, kandi tumubona mu gihe twateguraga ikiganiro ku nshuro ya 30 cy'agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Nubwo bwose mu kiganiro twibanda kuri Anita Uwamahoro, musaza w'Umugisha Jean Claude yashakishaga n'abandi batatu barimo babyara biha umugisha atuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Cyumba hahoze ari komine Cyumba muri prefecture ya Byumba.
Abantu ndangisha nabo bana uko ari bane, Uwamahoro Anita na Hakiri Kasigere na Macibiri ariwe Tizihabona na murumuna wa Kasigera ariwe Hakiri.
Aba bana ni Abanyarwanda, ni Abagande, nduva amazina amwe arimo Ikigande n'andara y'Ikinyarwanda bite?
Yego, abo bahungu uko ari babiri ni Abanyarwanda, ni Abagande. Mama wabo ariko avukana na papa, se yari yarapfuye, hanyuma mama wabo asubira mu rugo aranabazana. Ubwo nawe yaje gupfa arabadusigira.
Aba basigira uri kumwe na papa wawe?
Yego, nari ni kumwe na papa wanjye.
Ubwo hari ryari mu uhe mwaka?
Hari mu mwaka 92.
Aba bana uko bavuze uko ari bane banganaga, abari hagati y'imyaka ingahe n'ingahe?
Icyo gihe bari hagati y'imyaka 5 n'6, kuko nibwo bari bagiye gutangira uwa mbere.
Umukuru muri bo ninde?
Ni Uwamahoro Anita.
Naho umuto ya muri bakabande?
Yari Kasigere.
Hanyuma mwaje gutandukana gute, byagenze bite?
Hari inkuru zaje gutera mu nkambi ko hari abazungu bari gufasha abana cyane cyane b'imfubyi nanga abana batoya bakabajyana hanze. Ngira ngo ubwo nuko papa yaje kubyinjiramo abohereza aza guhura nabo bafureri baza kubatwara babanza kubajyana mu bigo by'imfubyi.
Ninde waje aho mu nkambi kuvuga yuko barimo bajyana abantu burayi? Ninde ayo makuru mwabwiwe nande?
Ayo makuru njye kicyo gihe nanjye nari ndi umwana, yego umukuru ariko nari ndi muto cyane. Gusa ayo makuru naje kuyumva na papa, hanyuma anavuga yuko abo bazungu bagiye kuzaza kumusura, kuko twaho mu nkambi twese tunahava tujya kuba ikabuga, ngira ngo baje mu rugo bazi ikabuga kuza kubareba.
Iyo nkambi uvuga mwarimu ni iyihe?
Ni ya Nyacyonga.
Mwavuye Nyacyonga mu Gikabuga?
Yee, tujya kubikabuga.
Abo bazungu baje kubareba warababonye?
Nje baza ntabwo nari mari, ariko ayo makuru narayumvaga. Hanyuma nanagarutse nje mu kiruhuko kuko nahise njya ku ishuri, ngarutse nsanga abo bana barabatwaye ariko nza kumenya ko bari mu bigo by'imfuzi aho hafi. Hanyuma nyuma yaho nibwo ndi ku ishuri intambara ya isiba jenoside yazitangira, igitangira jenoside ubwo twahise duhunga turatatana buri ni mu ngo kwanjye n'ababyeyi bahongo kwabo n'abo bana ngira ngo ubwo bahunze kwabo. Gusa twaje kugera mu nkambi, tugeze mu nkambi twaje kugera muri Zaire, tugeze muri Zaire mu nkambi turongera twicara turavuga se ko turi twenyine abana bo bakatubwira ati nyine abazungu bari baraje barabatwara none ubu sinzi amakuru yabo ariko ngiye kuyashakisha. Akoresha Croix Rouge, akoresha n'abapadiri bamwe twari twahunganye kuko ngo yahari abo bapadiri, hari abandi bapadiri bari baziranyeho mu Rwanda, agenda perereza basa abapadiri baza kuza kumubwira yuko abana bagiye hanze bari mu Bufaransa bavuga nyine umupadiri ko ariko yamubwiye. Ntekereza ko abo bapadiri nabo sinabamenye ariko ayo makuru yaje ari yatubwira nuko turahumurizwa tumenya ko abana bari mu Bufaransa.
Mumenya ko bari mu Bufaransa hehe, bajyanywe nande mu Bufaransa, badindo abitagaho?
Ni ukuvuga ngo abo bana ukuntu bari bajyanywe, bari bajyanywe n'uwo mupadiri wajyaga wandikira papa, kuko muri izo mpapuro nakohereje birimo nyuma uwo mupadiri yitwaga Juri na amazina ye nayo ngayo. Hanyuma ni ukuvuga ngo we yari yarahunganye nabo ngira ngo hamwe n'abandi bana benshi ahari ntabwo mbizi, ariko niwe wabajyanye kuko na nyuma yaho yaje kuza mu nkambi by'amahirwe mabi nanone asanga nahari nge sinamubonye sinamuzi n'isura. Hanyuma nyuma yaho rero akimara kugera mu nkambi yaje kubonana na papa na mama ngira ngo barabonanye baravugana, we aranabazi baranamuzi anababwira yuko abana bahari. Icyo gihe abazanira n'amafoto yuko abana bagezeyo ngirango amafoto amwe na hari foto imwe na kweretsa andi yagiye atakatakara kubera urugendo rwo kubashakisha twari turimo muzakimara gupfa kuko nitwongeye kumenya amakuru yabo.
Uwo mupadiri uvuga mu mabaruwa mu ibaruwa wanditse uravugamo umupadiri wera witwa Pierre Jo, niryo zina rye, niko bamwita ni Pierre Jo. Uwo mupadiri abaho aba mu Bufaransa, urashaka kumbwira ko niwe wajyanaga abo bana?
Ndatekereza ko ariwe wabajyanaga cyangwa se akaba ari kumwe n'abandi bapadiri bagenzi be.
Ntabwo wigeze aho umariye gukura, ntiwigeze ushaka kugerageza kumwihamagarira ngo umubaze aho barumuna bawe bari?
Kumuhamagara naramuhamagaye bikanga, ariko ikintu nagerageje ni kimwe, hari abantu bari bene wacu bari batuye mu Bufaransa, usibye kumwubungubu numva ko yaba mu Bubiligi ko yitabye Imana kubera zino mpamvu za korona. Hanyuma naramwandikiye musobanura uko bimeze ngira ngo na papa yari yarabimubwiye akiriho bagerageza kubivugana, yaje kunsubiza yuko ngo ibyo bintu twashakira muri ambasade kwangu, kuko hari na murumuna wanjye wari warabimugejejeho wabikurikiranye mbere hose n'ibyo bipapuro byo kubitakara yari yaragejeje ku buryo bavugana uwo mupadiri ntibyashoboka kubera uwo mugabo utabashije kuduhuza nawe. Ariko nyuma yaho njyewe ubwanjye nakomeje gushakisha nza kugera ku bandi bapadiri b'abanyarwanda babaga muri diyoseze ya Byumba, nza kuza guhura n'igisonga cya musenyeri muri diyoseze ya Byumba, harimo umupadiri witwaga Safari, aramfasha avugana n'undi mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu Bufaransa ntari kwibuka izina. Uwo mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu Bufaransa we nzine yagiye kureba padiri Juri, makuru nari maze kumuha asa nk'ayo ngayo naguhaye. Agiye kumureba amugeraho baravugana, mu kumubwira amubwira yuko ngo yavuganye na papa amubwira yuko abana batakira abafaransa batakira abanyarwanda parito. Hanyuma amubwiye ko abana batakira abanyarwanda araza ngira n'amahirwe aza mu Rwanda, aje mu Rwanda njya kumureba iwabo ni hari Byumba hari ya Kibali, njya kumureba iwabo aranyicaza muri sari wabo arambwira ati rero umupadiri mwana nibona agiye kumureba ndamubona. Maze kumubona navuganye nawe ku kibazo cy'abana atarambwira ati yari yabisobanuriye papa ngo ariko ngo papa yaramubeshye ngo kuko abana ngo bamwe barare ngo kandi abana atarare ngo kandi ngo yari yaramubwiye ko abana bose arare ngo hanyuma uyanamubwiye ko abana ari abafaransa ngo batakiri abanyarwanda. Ngo kubwibyo naye ndi mpamvu tutakabaye tumubaza mbere yaho hari ukuntu papa nawe yari ngo yarageze guswana nawe agerageza hari no kumwandika mu binyamakuru ko yamutwariye abana bakaba batari kubyumvikanaho ngira ngo nibyo baje guswaniraho kuko yashatse kumwima amakuru kuko yari yaramubwiye mu makuru nari numvise ka papa avuga yamubwiye ko abana yabahaye abandi bantu ngo bo kubafasha nango bo kubarera hanyuma bakabiyandikaho ubwo batakira abanyarwanda atakabaye abamubaza ubwo n'amahire make yaje gupfa ayo makuru nawe atayadusangije neza ariko utwo tuntu nari naratwumvisheho gutyo hanyuma tubura na konekisiyo gutyo ngicyo cy'uwo mupadiri nawe yabashije kumbwira
nicyo kibazo twakunze kujya hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ku bana bavanywe Nyacyunga banyuze kuri umupadiri Pierre Jo bakanyura muri Rufina y'Imasaka bakagera mu Bufaransa abo bana bajyanwaga bavanywe mu mpunzi bakababwira ko bagiye kubashyira abantu bazaba bababarerera hagati aho ntibababwire yuko abo bana bagiye kubona abandi babyeyi mu gihe rero bakugira inama yo kugira ngo uzabaze ngo ambasade y'Ubufaransa nagira ngo nanjye nkugire inama yuko wabaza leta y'u Rwanda kubera ko abana bagiye ari abana b'abanyarwanda ikindi ni uko nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya ndetse n'amategeko agenga imiryango kugira ngo umwana ahabwe undi muryango umurera ni ibintu biteganywa n'amategeko bivuge yuko hagomba kuboneka urupapuro rushyirweho umukono imbere y'urukiko rwa mbere rw'ibanze rw'u Rwanda rwemera ko uyu mwana wa kanaka hawe undi mubyeyi kubera ko adafite undi mubyeyi kandi hakaba hari umuntu wemeye kumutanga uhagarariye umubyeyi utagihari niba papa wawe ari we witangiye abana hagombye kuba harabonetse impapuro yashyizeho umukono zikaba ziri mu gitabo cyo mu rukiko rw'ibanze rw'u Rwanda rwabo rwa Nyarugenge icyo gihe rero niho izo mpapuro zagomba kuba ziri ariko niba izo mpapuro ntazihari abana bakaba barahawe abandi babyeyi nuko kubaha ababyeyi bikurikije impapuro zitemewe n'amategeko y'u Rwanda n'u Bufaransa kubera ko haba harakoreshejwe impapuro mpimbano icyo gihe nabyo ni ibintu bikurikiranwa n'amategeko kuba abana bari mu Bufaransa birumvikana niho bari nkurikije impapuro nabonye biragaragara ko abana bari mu Bufaransa Padiri Pierre Jean ntabwo avuga yuko abana badahari nuko gusa atavuga uko abo bana bahawe abandi babyeyi n'amategeko yakurikijwe bikaba rero ari uburenganzira bwawe kumenya amakuru y'abarumuna bawe ukaba wakwifashisha amategeko agenga leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda ikaba yagufasha hagati aho kubera ko waje hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko bisanzwe tugufashe kubona barumuna bawe n'ababyara bawe ngaho rero utegereze icyo tuzageraho tuzakikumenyesha vuba sinzi niba hari ikindi ushaka kongeraho mbere y'uko duha ijambo abandi
icyo nakongeraho rero nuko bashimira kuba mwabashije kunyakira kandi murakoze cyane kuba muri bubashe kudufasha kubikurikirana hanyuma natwe tugiye kongera kugerageza duce mu nzego zibishinzwe dukomeze tubaze mu gihe tuzabona umwanzuro mwabonye cyangwa se n'ahantu uzaba wabonetse ndumva nta kindi nakongera gusa murakoze Imana ikomeze ibaheza kera mu byose
Agasaro ka Buraga kabonetse
nyuma y'iminsi itatu dushakisha twamenye aho Anita w'amahoro aherereye turandikirana ndetse turanavugana mubwira ko afite umuryango we mu Rwanda dore uko yabyakiriye Maintenant, tu n'es plus seul, tu as une grande famille rwandaise qui veut te retrouver et oui. Là je vais te réunir avec ta famille très prochainement, très très vite. Ok.
Oui.
Toi, une très belle famille qui t'aime. Ufite umuryango ugukunda ugushaka wari warakubuze igihe kirageze kugira ngo ubone ibyishimo
ta famille et d'être enfin heureuse comme une enfant. OK.
Ces larmes, tu aurais bien voulu les verser il y a longtemps. Aujourd'hui, toi, une raison de les verser. Alors là, ne te retiens pas. C'est une autre forme de guérison aussi.
Ayo marira y'ibyishimo yarekashoke araruhura hari abana benshi ku isi batabasha kurira kubera ko batagira kivurira batabasha kugaragaza uko bari kubera ko nabyo bidufasha kwishima.
Ça contribue aussi à notre bonheur. Tu vas digérer la nouvelle.
Mu gihe ukiyakirangiye kubwira umuryango wawe ko nakubonye ko bidatinze mu gihe guhura
tous réunifiés.
C'est un rêve qui se réalise pour moi. Vous ne savez même pas à quel point.
Ibyo narose ndabibonye. Imana ibantera umugisha. Ibyo mukora ntibisanzwe ni byiza cyane. Ntabwo nari nizera ko nabona ababyeyi. Kubera ko kuri njye bari barapfuye. Nari nzi ko nshobora kuzabona ababyara banjye. Barumuna banjye cyangwa se bakaza banjye iyaba nashobora gusandara nkava mu kimanyi igihe nk'icyo nibyo nifuza kubera ko ibyishimo byansengereye.
Agasaro Kaburaga. Birumvikana ko inkuru nziza nk'iyi ugomba kuyihabwa mbere y'abandi n'umubyeyi. Maze rero kubwira Jean Claude Ahumugisha ko nshobora kwemeza nta shiti ko Anita Amahoro navuganye nawe ko ari mushiki we yanyemereye ko umwana nabanza kumuhuza na nyina wari igicumbi naramuhamagaye.
Karame.
Oui, allô?
Allô?
Oui, ni nyirarukundo tuvugana?
Eh, ni nyirarukundo.
Jewe ndi Venuste Nshimimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Eh.
Hari umwana wawe waduhamagaye atubwira ko ashakisha mu shikiwe. Hari umwana wabuze?
Yego.
Uwo mwana yitwa nde?
Uwo Mahura Anita.
Mwatandukanye ryari?
Twavuye muri Nyacunga tujya I Kigali. Twari dutuye twebwe I Kigali muri Kabuga. None umugabo wanjye agenda agiye muri Kigali mu misa ubwo aza bimbwira nanjye ndabyishimira kuko nari nzi ko umwana agiye kwiga nyine muri Garden.
Ubundi uza kumva ngo yagiye I Burayi.
Nyine ubwo bikubise natwe duhunga tugana muri Zaire ubwo umwana tumva ku padiri kuko uwo mupadiri tugeze no muri Zaire yaje kutwandikira n'umwana aratwandikira yatubwira ko yagiye kuyamujyanye. Twari tuzi kuba atakibaho ariko atwandikiye atubwira ko yaburije indege bakagenda.
Ubu se ujya umutekerezo ukavuga uti yenda nzamubona cyangwa watereye iyo?
Yewe mu mashengesho njya nsenga ngira ni Imana ndori papa w'umwana yarapfuye atamubonye nariko njyewe Imana uzambabarire mubone ariko mbese nkasenga nkahura no mbiruta nuko biruta ubundi nkaruta twahuye gutyo mbese isengesho njya nsenga mba nsenga ni Imana nazabona umwana wanjye.
Ubu se nkubwiye ko umwana wawe ariho namubonye wabyakirute?
Yewe nakwishima mbese.
Nibyo rero ngaho ishime unezerwe umukobwa wawe naramushakishije ndamubona ariho ameze neza arakomeye kandi aragusuhuza.
Ariko kane Mwana mbonye mwuru we, mwana shimwe. Nungu mtara mwa narukosu, mwana shimwe we, nungu mbonye mwuru we. Mwana shimwe chane. Yewe we, mwana shimwe we. Obuse,
Halo.
Yego.
Wewe. Ubusanzwe amubana koko.
Umukogo wa uzamubona birumvikana nicyo tubiriyo hano ku ijwi ry'Amerika iyo tu ushakishije umuntu tukamubona tumuhuza n'umuryango we. Ubwo rero umukobwa wawe nta kabuza mugomba kubonana, nicyo wifuzaga kandi nawe arabyifuza. Guma kuri telefone muhamagare ndebe ko nahita mbahuza kano kanya mukaganira. Allô? Allô? Anita?
Oui?
Anita, tu es là?
Oui, oui, je suis là.
Mukecu, umukobwa wawe wamwumvise niwe turimo tuvugana mu rurimi rw'Igifaransa, nguwo Anita w'amahoro umaze imyaka igera kuri 30 utabona. Mukanya wambwiraga ko umubonye wakwishima birushijeho, noneho musuhuze mukecu, nguwo umukobwa wawe.
Ye, uraho maho. Mahoro. Maho. Uraho. Amakuru.
Amakuru, mama.
Ni meza.
Umukobwa wawe aravuga ko ari marira marira y'ibyishimo, ngo arishimye cyane. Ushobora kumuvugisha mukecu, ushobora kumuvugisha ukamuhoza n'umwana wawe, ntagire icyo kubuza kumuvugisha.
Mahoro, humura mwana wanjye, turabonanye. Mama. Imana ishimwe mahoro kuko kumvishe. Ahari Imana izabikunda tubonane, mbone nkubone. Mahoro mwana wanjye, uraho urakomeye.
Ta maman est très émue et elle espère te voir très prochainement. Mubyeyi, nyirarukundo nta kandi kajambo ushaka kubwira umukobwa wawe.
Imana ubwikunze, ugire vuba vuba, nzakubone kumaso kumaso, nawe umbone. Tubonane, nzaganire na nawe, turamukanye urukumbu zirushire. Yewe, mfite urukumbuzi rwinshi nk'ubonye umwana wanjye, kandi Imana ishimwe.
Si je me réjouis, je me réjouis de pouvoir tous les voir et de pouvoir.
Ntegereje guhura nawe bose, ndashimira Imana yabaragiye nkaba mbonye umuryango. Umuryango wanjye magingo aya, nta wundi ufite umunezero ku isi.
Je suis la personne la plus heureuse du monde en fait à l'heure actuelle.
Ahasigaye rero ndifuza kubashishikariza gukomeza kwishima. Mukanya ndabaha nimero y'umukobwa wanyu, nawe ndamuha nimero zanyu, mufite nimero nyinshi kugira ngo mushobore kuganira mwisanzuye. Mubyeyi nyiramahoro, hari icyo ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri aka kanya?
Turagushimira. Ndagushimira, ibyo wakoze ni byiza cyane. Gose wakoze kuba umuje n'umwana wanjye, kandi n'uwo mwana wanjye umusuhuze, umubwire utarishimye cyane kuko yongeye kumva ibyawe, ariko ugire vuba vuba mubonane, mbone kubone.
Ndishimye cyane. Icyangira akanyoni narara mbatasheho. Ndifuza cyane guhura nabo. Ndashimira Imana ibimbayeho, nibyo nifuzaga.
Agasaro kaburaga. Uko nari nabibemereye, bose nabahaye nimero za telefone bakoresha kugira ngo bahamagarane nta nkomyi. Jean-Claude Habumugisha amaze kuvugana na mushiki we, naramuhamagaye mubaza uko yabyakiriye.
Byanshimishije cyane, nabuze uko mbigenza noneho maze no kuvugana nawe kuri video call. Byanshimishije cyane rwose, numva birandeze neza neza kuvuganya amagambo nk'abiri bita nkupfa kubera emosiyo zandeze mu rugo nifata, mu rugo icyo navuga ako kanya. ariko mu byukuri birandeze kandi nshimiye agasaro kaburaga nshimiye wowe Venuste nshimiye Imana ntabwo mfite byinshi navuga gusa birandeze ibyishimo birarenze kandi nshimye n'ukuntu byihuse aka kanya kuko mbashije no kumubaza kuri bagenzi be ambwira yuko hari abazi ariko umwe atari kwibuka aho yaburiye uwo wa mukobwa uriya nari nashize kuri biriya kasoro byo ku ifoto uwo bita Juri yambwiye yuko atazi aho yaburiye ko buriya tuzagerageza nawe dukomeze dushakishe tuzifashisha n'uriya mupatiri ubwo bamuziranye ariko sinakubwira uko meze mbese nambere ukimpamaga n'umbwira yuko wagerageje kumubona rwose numvise bindeze ku buryo udashobora kubyiyumvisha numvaga bitashoboka kuko nari maze igihe kirekire mbishakisha kuva muri 2022 njye nibwo ninjiye mu byo kuvuga ngo reka mushakishe nako kuva muri 2010 nibwo nabyinjiyemo none ubu mubonye muri 2022 urumva hashize imyaka hafi 12 rwose ni urugendo rurerure gusa ndabashimiye icyo navuga ubuse koko navuga koko kavuge yuko Imana iguhabye Imana izaguhe byose kuko ngiye kuvuga buri kimwe namara umwanya
urakoze cyane nawe ngushimire kuba warizeye ijwi ry'Amerika bitugaragariza yuko mutwumva mudukunda kandi ko n'akazi dukora hari icyo kabamariye iyi radio ni yanyu ntimugakangwe kuyizaho igihe mushakiye ikabaha ijambo tukarisangira kandi tugafatanya kugira ngo abo babuze ababo bashobore kubabona kimwe nawe umuryango wawe ibyishimo ni byinshi nawe yishimye cyane ravuga ko ashaka kuza kubareba ubwo rero muzamwakirane urukundo n'urugwiro
yego turishimye cyane rwose turishimye kandi tubongeye tubabashimiye mukomerezaho n'abandi mukomeze mu ijambo rimwe numva nasoza nkuvuga mvuga kuri weho
yego
reka mvuge ko uri mose Imana yaduhaye muri iki gihe uri mose rero mose inkono ufite uyikomeze uyikoreshe gutyo numva birimo uzagera ku ntego Imana yagushyiriye kuri iyi si
urakoze cyane ngaho ukomeze unsabire
agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga hari undi mwana w'umukobwa nawe wari mu nkambi kumunini hafi ya Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda yitwa Nyirasikubwabo Joseline mu mwaka w'1994 uwo mwana wari uzwi ku izina rya Ingabire akaba umwana w'umugabo witwa Bikorimana Emmanuel uwo mwana yaburiwe irengero ageze gatagaragana mu Bugesera akomotse mu nkambi yo kumunini ni ariko umubyeyi we akatubwira ko yaravuye mu nkambi y'abacika cumi nyina umushakisha yitwa Karwera Elevania atuye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Biryogo umudugudu wa Kagarama
nashakishaga umwana nabuze Nyasikubwabo Joseline hanyuma rero irindi yari afite ryari rihimbano nyine bamuhimbye Ingabire turi mu nkambi
iyo nkambi mwarimu ni iyihe
ari mu nkambi yo ku munini hareba Kibeho
ku munini wa Gikongoro ya kera
ya Gikongoro
mwari kumwe muri iyo nkambi
twari kumwe muri iyo nkambi noneho inkambi bayisenye yaho ku munini nyine harebaga Kibeho barayisenya noneho basenya naho ngaho twari turi hanyuma umwana rero nza kumuhura anyuriye nzira jyewe rero nkomeza mu majyaruguru nkomeza ngenda nzamuka rero njya ku Gikongoro uruhande rw'ububi rw'ishyamba ku mashyamba yaho
yego
wewe rero ubwo yagiye mu majyepfo rero ajya mu nkambi y'abacitse ku icumi
yagiye mu yihe nkambi yari he
inkambi ngo ari y'Ibutare ariko ntabwo nzi uko yitwa iyo nkambi bari barimo ariko ngo hari ku rubibi rw'abafaransa bo bari barasinze ngo barashinze imambo nyine kugira ngo bamwe bagoma bamwe bahunze bazamuka bagomaho ari intambi y'ubutare na yerekere hepfo ndakumva inkuru zivugwa yuko ngo ari mu nkambi ngo yaba mu bacika cumi hanyuma rero abo babivugaga
yego
ni abantu bari babagaho ngaho nyine barimo bahunguka bahunguye abacika cumi ngo batahe iwabo nibo bavuze yuko ngo babanaga
barakwiye bati ingabire twaramubonye
ngo babonye nyine ingabire umukobwa wa Bikorimana Emmanuel nyiza nyine mvuga nk'iyo ndazataha hanyuma nzana n'umuntu duturanye amuha amasafuriya amuha n'ibikombe amuha n'amajerekane aramubwiye aravuga ati wowe ntitujyana ngo bari bahuriye ku modoka ngo bahuriye ahantu gatagata rongo jyewe ngo ntitujyanye rero ngo ubwo mama atamanutse ngo atahe mu Bugesera ati none ngiye kwaka icyangombwa kimpungura nimara kukibona muzabona ntunguka nza ati noneho mama nawe mubwire tumanukane ubwo rero uwo muntu yamuherutse ubwo ngubwo naho ruguru ntiyigeze ahageraho narindi umuntu yaburiye rero muri icyo gice cyaho ngaho muzagatagara
ni ukuvuga ko yavuye mu nkambi y'abacika cumu azamuka agera muri izo za gatagara agira ngo umuhahurire yibwira ko nawe wamanutse wagarutse mu rugo amenye ko utarataha arigendera
imanutse ntashye nza mu Bugesera ibintu yari afite nabihawe n'uwo muntu bari kumwe bahuriye ku modoka
uwo muntu yitwa nde mubyeyi
uwo muntu yitwa Kamashara Saburoniya
yego
noneho rero niwe bazanye mu iyo modoka baraza noneho bageze aho hantu gatagara noneho aho yari ari muri iyo nkambi y'abacika cumi bamuhaye intebe ngo z'ibyuma bamuha nyine n'amajerekani n'amasafuriya ageze ahantu ku tubari twaho ngo ahasanga abantu noneho izo ntebe ngo niho yazibikije ngo aravuga ngo asubiye muri iyo nkambi kwaka icyangombwa kimuhungura ngo yaza atakizanye ngo yibagiwe ava muri iyo modoka ngo asubirayo ngo aramubwira ngo subiye mu nkambi ngo ajye kuzana icyangombwa ngo njye kureba ngo ninjibona ngo ndajya kureba mama tumanukane none ibyo bintu yongere kandi ngo uhaye n'ayo masafuri uzayajyane uyabike nitumanuka tuzaza tuyatore ariko izo ntebe n'ibindi yari afite yabishyize ku kabari ngo naza azaza bitore ubwo rero ni uko byagenze nyoberwa irengero rero nkagumya nkabaza mbwira za kuru wari uze bakavuga ngo reka ngo ntibamubone
umukobwa wawe yasubiye yageze igatagara arongera asubira ibutare agiye gushaka icyangombwa
ntiyongeye kugaruka kuko ntamubonye naho narindi ntiyahageze none rero numvishije muri gushakisha nk'abana babuze n'abantu bose babuze nanjye ndavuga nyinga nandikirira uyu munyamakuru yenda nawe hari icyo yazangezaho
ibaruwa yawe narayibonye niyo mpamvu nguhamagaye ariko ndimo ndatekereza uyu mukobwa wawe Joseline yari afite imyaka ingahe muri 94
yari afite imyaka 15
imyaka 15 yari akiri umwana mutoya w'umwangavu utangiye kuba inkumi ariko yari akiri umwana
yari atangiye kumera utubere
yego mu bantu mwari muturanye barimo n'uwo Kamashara wibuka neza uvuga ko wamubonye nta bantu bandi mwari muturanye bakekaho ashobora kuba ari
aya nta bandi babimbiye n'uwo nguwo gusa
umwana w'umucikacumu wagiye mu nkambi y'abacikacumu akayivamo muri 94 mu kwezi kwa cyenda hanyuma akongera akajya kwaka ibyangombwa ubundi akaburirwa irengero ndimo ndashaka umuntu waba warabaye muri icyo kigo cy'abacikacumu ibutare waba warabonye uwo mukobwa ingabire w'imyaka 15 asohoka ni muri iyo modoka imujyanye iwabo mu Bugesera nyuma akaburira mu nzira. Ntabwo se yaraza hatuye umwana imyaka 15 abaza hatuye no kuba yashakaga kuza kugushaka, no kuvuga yuko yarazi neza aho akomoka.
Yaraza aho akomoka kugira ngo hano yarahadira hamaze imyaka 2. Ubundi yararezwe n'ababyeyi banjye.
Yego.
Ari umwana mutoya. Noneho rero umwana amaze kuba inkumi, amaze nyine gushonga amabere, arahanga yanga kuhaba. Noneho iwacu baramwohereza, bamwohereza hano mu Bugesera, amara imyaka 2, amaze imyaka 2 intambara ihita iba. Ariko namuhonganye ise yarapfuye.
Komera. None iki gihe cyose umaze ushakisha, urambwira ko agiye muri Croix Rouge ku ntahandi ntibavuze n'ahandi
utsinda no
kuri SSR wagiyeyo, urumva ko ntaho utapfunze imitwe. None ugeze no ku ijwi rya Amerika,
numvise ijwi rya Amerika riri gushakisha abana bagiye babura n'abatanye n'ababo, ndavuga nti yenda uwabagezaho iyo nkuru yanjye, yenda ntibagira icyo bazankorera.
Warakoze, nongere ngushimire kuba waratwitabaje. Nicyo tubereyeho, no kugira ngo mutwitabaze tubafashe uko dushoboye. Kino kiganiro Agasaro Kabura gacyagiriyeho mwebwe mwaburanye n'abanyu, urumva rero kudushaka ni byiza kandi ni ngombwa, kubera ko nicyo tubereyeho. Ariko kugira ngo umfashe kugufasha, nkeneye andi makuru. Nkeneye andi makuru. Uyu mwana wawe urebe mu byamuranga agakura, ni iki wumva cyatuma ava igatagara agasubira i Butare, yagera mu nzira yenda akarangara akajya mu bindi, cyangwa se agahagarara avuga ati mbonye umuntu ufite ukeneye gutabarwa, reka mutabare ibindi nzaba mbikorejo. Ni iki wumva cyaba cyaratumye atagira aho yagombaga kugera kugira ngo agaruke aze kugushaka?
Nta nubwo mbizi uko byaba byaragenze buriya, ubundi nabonaga ari umwana ugomba kuba yamenya nk'ibintu yasobanukirwa. Ariko ntabwo namenye ikintu cyaba cyaratumye adakurikira uwo nguwo uri gutaha. Ngo yaranamubwiraga ati tuzane, nimba icyangombwa wakibuze ndagenda mvuga kuri umwana wanjye. Undi arabyanga, aravuga ati jyewe ndashaka yuko njya guhabwa icyangombwa, noneho rero ngahita nzamuka nsanga mama. Noneho namusanga aho ari tukazamanukana. Ariko yabuze ibitekerezo byavuga ati hinga manuke nkurikire uwo muntu. Ubwo yenda yumva ko atari kumwe n'iwabo, akumva yenda harimo ikibazo. N'ubundi nuko byagenze, narashakishije hose mbona biranze.
Abo bakubwiye bari mu Kamashara yuko bamubonye mu kigo cy'abacikacumu cy'i Butare mu Rwanda, habaye ibigo byinshi by'abacikacumu.
Umva, abantu babivuze, ntabwo ari n'uwo nguwo watubwiye ko yabaga muri iyo nkamba, ahubwo we bahuriye baturutse Kibeho, niho we rero bahuriye ku modoka. Umwana ari gutaha yuriye imodoka, nawe undi nawe arayurira ahita amubona mu modoka. Noneho rero ntiyakomeza ngo aze, aravuga ngo nkubonye ngo nkaba nkuzi, noneho ngo njyanire ibi bintu ngo naje nta cyangombwa nazanye, ngo abandi ngo bafite ngo dore mwebwe mufite ikibahungura babandikiye jyewe ntacyo banyandikiye. Ati none ngomba gusubirayo bakampa icyo cyangombwa nanjye nkakimanukana. Ati nagera mu nzira yenda ntacyo mfite nkamererwa nabi. Undi aramubwira ati ngwino tugende, nzajya mvuga kuri umwana wanjye ntakizaba. Atari ku ibintu rero icyatumye yenda agira ubwoba agasubirayo, ni uko yamubwiye ngo ibyo bintu ufite ngo nibabibona uje ubifite bazavuga ko ari ibyo wasahuye usanga umerewe nabi, niko kubisigaho ngaho. Abisigaho ngaho ati ninga njye kuzana igipapuro ndagaruka mbitware nkavuga nti yenda yaje no kubitwara aho hantu yenda hamererwa nabi arangiriramwe aho ngaho ntiyasubirayo ntiyanaza naho bundi abari aba bahungutse nyine bari bacika cumi bo nibo babibuze iwacu babwiye muramu wanjye ati umukobwa wanyu twarabanaga
yego
ati twebwe rero baratubwira ngo baduha ibyangombwa ngo dutahe ati wewe rero turamubwira ngo ngwino tuzamukane tukujyane kwa sogokuru wawe kuko bari bahazi baharagiranaga inka noneho ati tukujyane kwa sogokuru wawe ati ubundi mu Bugesera uzajya usanga yonde ko watubwiye ko papa wawe yapfuye ati wabimenya yuko nyoko yaba yaratashe ati waze tukagenda umwana ngo arabyanga ngo jyewe nzajya Bugesera ngo nisanga atanahari ati nzabana n'abandi bahari ubwo rero ageze aho mu nzira ahindura nyine kuvuga ngo hinga asubire iyo ngiyo
wambwira bamwe mu bavandimwe be ku buryo yabumva niba akiriho akibuka ko ari abavandimwe be kandi nawe umushakisha ari bamwe mu bavandimwe be bakiriho bari aho ngaho
barahari basaza be ari basaza be umukuru yitwa nyine Munyankindi Pierre
yego
undi ukurikiyeho yitwa Mugema Ngango uretse ko bamuhamagaraga ngo ni Gemari
yego
undi nanone yitwa Ubarije Rodando Die uretse ko bamuhamagaraga Nyarisaza
yego
irihimbano undi yitwa Nyirahabineza bamuhamagaraga Habiri undi yitwa Nyirabakunzi Korodina bamuhamagaraga Mahinja
urakoze cyane niba Joseline Ingabire ariho aho yaba ari hose muri izo ntara zo mu majyepfo y'u Rwanda akakumva wowe mubyeyi we azamenya yuko Habibi Mahinja Nyarisaza Jamadi ndetse na
nawe bakundaga kumuhamagara nyine wa nyirasuku bwabo bakundaga kumuhamagara ngo ni Sikuri
bamwitaga Sikuri ubwo rero ibyo byose azabyumva niba arakumva wa mubyeyi we umwana wakaba akumva mubwira ijambo ry'urukundo rikuri ku mutima umaranye iyi myaka 28 yose usigaranye umunota umwe ndawuguhariye mubwira icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze
yego nyine ni ukumubwira yuko mukunda numva mushaka namubuze nkagira agahinda ngahora n'amarira menshi adashira nagira agahinda n'ubu byatumye hani indwara n'umwijima kubera agahinda nkarara mfite amaganya menshi none nkaba nifuza ko uwo mwana namubona kuko mubonye naba ngira umugisha kandi namwe mwaba mugize neza Imana ikazabambera umugisha mwinshi
ndizera ko abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya bazadufasha kumenya amakuru n'irengero rya Joseline Nyirasiku bwabo bitaga Ingabire nshimire cyane uwo mubyeyi Kamashara wagufashije kubona amakuru ya nyuma agaragaza aho umwana yarageze aho ngaho igatagara abantu batuye igatagara Joseline yasigiye ibintu kuri ako kabari kuri ayo maduka aho yasize ibintu agasubira ibutare abo ngabo nabo niba bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya bibuke bazatubwire badufasha kumenya irengero rya Ingabire mubyeyi rero Kagwera Elevania ndagushimye cyane kandi nkwifurije kugira ibihe byiza
namwe baho umugisha Imana kandi mumeregwe neza Imana baho umugisha itaba rutobera umubyeyi nk'uko ubibona nyine uri umushakashatsi w'abana rwose ukomeze iyo migisha
urakoze cyane
igihembo igihembo uzakibona hose ku isi no mu ijuru
urakoze cyane
mukomere mukomere namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
muzakabona
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga kwijwi rya Amerika hanze aha hari abana bavuka bakabaho batazi umwe mu babyeyi babo umusore akabyara umwana akumvikana n'uwo babyaranye ko atazigera amuvuga akajya gushaka undi mugore ndetse ababyeyi w'uwo muhungu nabo bakamurwanirira ishyaka ngo yubake ariko uwo yabyaye ntiyigera mumenya iyi ni inkuru mpamo ya Tuyishime Clementine arashakisha se atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Mubuga umudugudu wa Rwamaraba
ndashakisha uwo mwene bari ukazamiye na Mukakimonyo Anastasi bari bateye ku Muhima abantu bitara fresheri nyine uwo ni data babashije kumva amateka ye njyayo maze kujyayo shakisha nimero z'uwo mukecuru witwa Kakimoyo Anastasia barazimpa umukecuru twari twajyanye amuhamagaye aramubwira ati uretse no kumumpa umwana izo nimero tumuzimuhe ubwo nyine biba ngombwa ko nagera nkitahira za kugisha inama barambwira ngo nabicisha ku gasaro kabuze
uyu Mukakimonyo Anastasia umbwira ni ni nyina wa papa wawe
yego
uretse iryo zina rya Leo uvuga hari irindi zina papa wawe afite
agombe zina bari fite iryo n'iryo nabashije kumenya
iryo se wamenye iryo ninde bari kubwiye
hari umugabo duturanye niwe wampaye amakuru kuko mama umbyara we yanze kumva amakuru ya data uwo mugabo rero yaje kumbwira ati mama wahantu yakoraga nari mpazi niho yakwinda yawe
mama wawe yitwa nde
yitwa Mukamana Devota
Mukamana Devota atuye mu kahe karere
wa karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ni Mubuga umudugudu ni Rwamaraba
urashaka kumbwira ko muturanye
yego turaturanye
ufite imyaka ingahe
26
arakubyara ntiyakubwira so wakubyaye
yego
ubuse mu gitabo cy'indangamimerere wanditse kuri nde
kuko njye wishakiranga muntu nanditse kuri mama na data ngira
uyu Anastasia Mukakimonyo we atuye mu kahe karere
yari atuye ku Muhima ariko bambwiye ngo yimukiye Rusororo
akaba ari we ushobora kuba ari nyina wa papa wawe
niwe ushobora kuba uzi data kuko ari mama we
wakubwiye ko ari so yakubwiye ko mama wawe yakoraga hehe
yakoraga aho kwa Bayota Damie hari ya ku Muhima Rafreshere
yakoraga iki muri Rafreshere
mama nyine yabakoreraga akazi ko mu rugo
ndakubaza ayo makuru yose kubera ko abantu bamubonye ku Muhima abantu bazi Rafreshere bazi umwana w'umukobwa wahakoze dore hashize imyaka 26 wahakuye inda ntabwo hazabura umuntu umwe uzamenya umuntu wabyaye uwo mwana ari wowe Tuyishime Clementine nongere nibutse abumva ijwi rya Amerika ko iki kiganiro agasaro kaburaga ntago ari ikiganiro kirangiza ibibazo abaturage bafitanye na leta mu birebana ni ndangamimerere ya buri munyarwanda icyo dukora ni ugushaka abantu baburanye n'ababo umwana wabuze se akaba ashaka kumubona kumufasha birumvikana uburyo bwose twakoresha kugira ngo tugufashe tukubonere papa wawe tumenye aho ari ibyo biri mu nshingano zacu ahasigaye nawe n'inshingano za papa wawe zo kumenya ko iyo abyaye umwana agomba kumumenya niyo atamwitaho akamumenya akamenya uwo ari we kugira ngo uwo mwana nawe agire ibyishimo byo kumenya papa we ikintu ushaka kumenya kuba mama wawe wakubyaye atakubwira se ukubyara hari ubibonamo izihe mpamvu
nyuma naje kumwegera ndamwinja arangije arambwira ngo uwamuteye inda ari we wowe witwa Leo yashije amubwiye ngo ntazabibwiye iwabo iyo hari mbona ariyo mpamvu yatumye batabimbwira ngo yashize amweretse umuntu yari kuzajya abwira ikibazo uwo muntu rero nyuma byaje kurangira yimutse aramubura
hanyuma se uretse gato uwo lewo amaze kumutera inda yagiye
yagiye kwiga ngo hanze noneho ubwo nyine nagiye kubaza amakuru ye barambwira ngo aba Centre Africa
aba Centre Africa nk'umusirikare wagiye kubahiriza y'amahoro aba Centre Africa ngo musivile wagiye kunganira abahubahiriza amahoro aha base nk'umuntu wagiye nk'umushoramari wagiye kwagura no kureba kuntu tungu wakwiyongera ahari nka muntu ki
aha ba nk'umushoramari wagiye gushakishirizayo kuko bambwiye ngo acururizayo
acururizayo rewo wabaye hafi ya la fraîcheur akajya kwiga iburayi akagaruka mu Rwanda agacuruza bakaba ari muri Centre Africa iryo zina rya Neo aracyarifite niko yitwa
ntabwo nzi niba iryo gikoresha gusa sinzi niba nimero y'uwo mukecuru ari cyo yaba amarira kuko ndayifite
iyo nimero wayimpa yamfasha cyane ariko nagira ngo mpandi makuru wabuze arebana na papa wawe yaba amaze imyaka ingahe muri Centre Africa
yagiye 96 kandi kuva yagenda ashobora kuba atarongeye kugaruka mu Rwanda
ayo makuru yo ukuntu wayamenye nayo wakuruye unyuze ku nshuti ze wanyuze ku bantu babanye nawe aho ku Muhima wanyuze ku bo yasize abwiye ngo bamurebere umwana wanyuze kurinde
nanyuze ku musaza bari batoranye aracyahatuye aho bari batuye waracyahatuye nawe wayampaye
uwo musaza aramuzi neza papa wawe aramuzi
yego ashobora kuba amuzi kuko bari baturanye kandi ntigeze yimuka gusa ntabwo nzi ngo yitwa nde
papa wawe aho yaba ari niba ari muri Centre Africa kuko ntakabuza kuzamubona kubera ko ubungubu tuvugana nawe arimo arumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga ku buryo rero ndahamya nkomeje yuko Clementine ntabwo uzatinda kubona papa wawe tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tumugereho nta kosa yakoze ryo kukubyara nta nipfunwe yagombye kugira ryo kukugira nk'umwana w'umukobwa azagukosha kandi azagukunda nongere ngushimire yuko waje gushaka papa wawe wagize neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro
agasaro kaburaga
uwitwa Ntwari Eme yaraduhamagaye kenshi hano ku ijwi ry'Amerika ashakisha umuvandimwe we ariko akanashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania inkuru ya André Ribakare wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda komotsi Burundi ariko kandi ari nyakamwe abavandimwe bose bari muri Tanzania twabanje kwibwirwa n'umuhungu we Ntwari
papa batandukanye muri Tanzania papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene
araho ngaho papa wari he
yego turi kumwe
none se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si uyazi kukurusha nimba umwana we
oya ntayazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri 75
ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye
yego ya mwavugana
wamumpa gato
Muraho
amakuru mzene
meza ni meza namwe muraho
turakomeye ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika uwo muhungu wanjye arimo arambwira ngo ararangisha abavandimwe banyu mwaburanye Andrea Ribakare abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mute
yo nabasize jewe nda mu Burundi
hanyuma ubasigayo ndi wongera kumenya amakuru yawe uribuka umwaka mutandukana
ni 1985
niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi?
Icyo gihe nagenda gusonga nkite gupagasa gutyo, sinzi ubu nari muri kiyo, nari mfite kinga nkoresha. Ngeze mu Burundi rero birakomeye, sinasigaho vuba nyine.
Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda?
Hanyuma mva mu Burundi nza mu Rwanda.
None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi, nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe? Ndibwira ko nka Minani yashobora kuba ari umutukuri wowe urambwira, nta makuru yabo wongeye kumenya?
Reka nta makuru nongeye kumenya we na gato, kuko narakurikiranye, sinzi kumujyanye ndike.
Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda?
Oya, ntabyo namenye kabisa.
Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania?
Ntabo.
Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ahantu muri komine Ntyazo i Bugina, muri perefegitura yari perefegitura ya Butare, muri komine Ntyazo ahantu hepfo i Bugina.
I Bugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari
ibibero byiza, nta mibereho myiza mfite. Hari batata wacu bavukana papa kuri nyina batavukana ku isi, ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusuhuka urigendera?
Fata umuryango wanjye rero.
Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro? Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo, na amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere, duhunge abene bacu batumereye nabi?
Hamwe na mama icyo gihe.
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye, ahubwo yapfiriye gusa bukenji.
Komera. Ubwo rero komera. Muragiye bose, mugiye ukene, muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde ikagina ya Ntyazo? Nta kanunu kabo wongiye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho kende wabara kubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe?
Ntanumwe ndabona.
Umwana wawe Ntwari Yeme niwe wahamagaye hano ku ijwi rya Amerika tubwira ati ndarangisha? Mu kanya navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira, ndavuga nti mpa nyirubwite nivuganire nawe. Ntwari yavukiye Burundi, yavukiye Tanzania, yavukiye Rwanda, yavukiye he?
We yavukiye Burundi.
Kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge, ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania, ntabwo wigeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira abanyirarume na banyirasenge aho bari? Ati niye kubamenya.
Kandi undi mu Rwanda nyine?
Urwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari?
Nta bushobozi mfite wo kugumya gutambagira mu Rwanda hose.
Bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite?
Gushaka ko ndabifite, aho gusa ubushobozi niwo ndafite.
Mzee Bakare, ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane.
Nuko nawe urakoze.
Mbere yo kurangiza iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ndifuza gushakisha ababyeyi b'umwana w'umukobwa. Izina rye nzi ni rimwe, yitwa Nyirantambara. Ababyeyi be bakomokaga muri komine Kiyombe muri prefektura ya Byumba. Mu mwaka w'1994 bari mu nkambi ya Murambi muri komine Kiyombe nyine. Uwo mwana w'umukobwa yahavuye mu mwaka w'1993 afite imyaka 2, anyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka ahava ajya Burayi. Niba ukomoka mu cyahoze ari komini Kiyombe, niba waranyuze mu nkambi
Yamurambi nibuzi umuryango wari ufite umwana witwa Nyirantambara gana ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umukobwa ari mu gihugu kimwe cy'Uburayi arashaka umuryango we abasigaye mwantumye sinzabatenguha nzabatumikira mu kiganiro gitaha mugira amahoro mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana
agasaro kaburaga
Voice of America
Agasaro.